Chaba Gai Gai Consent I'm a dealer.
Fire Daddy
exclusive from AfroFire.com.
Ni assholing among one coni. Big man one coni. But street in Sao Jimu get on one coni. Big man one coni.
Ugo trush no control at Radicana. No money no bin it a bulana. Ugo trush no control at Radicana. No money no bin it a bulana.
Na jemu haso ni nakubanya defao atize
Jez baba, ipase kwa zimbongo na wachishika mukanda wako kusha kujiango. Iwe first born ni mkulu wa mahafu. Gatsoni pasa, pene hapa ni pombe.
Ineno chosa chidungu na tikwa sira wajera. Nipeze kapo barak, bize na bakera. Ukanitenga buinonza fakapo na mbasera. Ukanitenga bruto city za vina na bela. Isendiseba geto lete lafu tiku konde. Ndawa tiza kufarira ni boda kuna konde. Ngati parivikari muvirete ni viwode ndawa. Ni aso ringa monga one koni. Big man one koni. Ba street ni saujimu geto ni one koni. Big man one koni.
Ugo trush no mchola duarikana. No money, no bin it a bulana. Ugo trush no mchola duarikana. No money, no bin it a bulana.
Fire that. Kwa choka momanje ningine kaboba. Chirikuli ineweza jeto losoba. Ndalama zifu takairi siwa madoba. Nima azoringa onani na yambo pompa. Black na white ngati na driver yopa. Isani fresh, fresh from the ghetto. Uzani peza na marikeo kuni na vento. Grupu ya Andruba bugina chori mbalimba. Ine nilimo, nitabwa wafana wakungo wada. Nipangira mahafu baka wada. Kutabwa na pita iwe wakata. Wazi wa consent ine wachikata. Ni azoringa monga one koni. Big man one koni. Ba street ni saujimu ghetto ni one koni. Big man one koni.
Ugo trush no mchola duarikana. No money no bin it a bulana. Ugo trush no mchola duarikana. No money no bin it a bulana.
Let's go. ZDZ for Africa. DM I see you. Fire managers. It's butterfly. Fire. Let's go.
Ugo trush no kuchula duarikana. No money no bin it a bulana. Ugo trush no kuchula duarikana. No money no bin it a bulana.
Commander, ha, Steve Booker.